It's love.
Oh na na na. Oh na 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 na. It's your boy Ken Grace, boy Motown, Nikidi Mosh, come on, belewe. Kwanza mtoto pende, eh. Mendo kingye kwende, eh. Pango wa obane, eh. Nyonga mkalia ene, eh. Yeah. Wanasema ni muwache temu wangu eti kwamba ni kichete.
So kweli.
Anadanga, anatamba, ajatulia eti kwamba ni mapepe.
So kweli.
Nalivo cute tena beauty, ukimwona maze lazima udate. Mtoto frari wakishua na mpango tena ni mvishe pete. Na mtoto figa umbo namba nanewe. Kashepu doli sofa timu nenewe. Mnake buze cheni anichunewe. Mwashe wangwa cheni anikunewe. Kwanza mtoto pene, eh. Mindo kingye kwene, eh. Wangu wa obane, eh. Nyonga mkalia ene, eh. Kwanza mtoto pene, eh. Mindo kingye kwene, eh. Wangu wa obane, eh. Yoga mkalia ene, eh. Mailo wo wo. Siento waro wo wo. Ukawafata mabisho wo wo. Wangu itakuwaso wo wo. Mailo. Siento waro. Ukawafata mabisho. Wangu itakuwaso. Kwanza tunafanana, hatuwezi kuachana. Popote tunaenda yani tunongozana. Ile bafana bafana. Tunafanana, tujenge familia yani baba na mama. Uko nyuma ni lana, minyama minyama. Mtoto mefungasha ile Singida Dodoma. Wanapata oma, wakimuona. Mtoto mashala yani vila menona. Usije kuniacha ukaenda mbali. Nipo kwenye giza na wewe ndo kibatari. Kama tatizo mama, ni pesa gari. Nitabamba na wili giza koza kifari. Mama we, kwanza mtoto pene, eh. Mindo kingye kwene, eh. Wangu wa obane, eh. Yonga mkalia ene, eh. Kwanza mtoto pene, eh. Mindo kingye kwene, eh. Wangu wa obane, eh. Yonga mkalia ene, eh. Mailo wo wo, siento waro wo wo, ukawafata mabisho wo wo, wangu itakuwaso wo wo. Mailo, siento waro, ukawafata mabisho, wangu itakuwaso. Mailo wo.